Yeah, no more favors, nimejifunza kwa na boundaries. Wale wale ambao wamegeuka na they watching me. Psycho dogo lakini hakuna casualties. I move dolo mana squeeze, hakuna loyalty na kuna beef. Mina zizika kimya kimya, kama bado nina pumzi nyota yangu iwezi kusimwa. Washatumia nje zote ni sawa kwa mini dreamer. Wala songei sana nishakuwa mtu mzima. Tulianza wote lakini tuliwaza tofauti. Wengine waliona pesa, wengine waliona chuki. Utaishi maisha yako ila kwa utakuwa matusi. Wezi kushindana now ni kama unajipa nuksi. Nishaona sana fake love now I know. Machungwa linijenga kajua kujicontrol. Maneno yao hayawezi kuniweka low. Kazi tu inaongea muda wote I just show. Yo, yeah, maisha ya ukweli so magizo. Mishe daily sina siku kuwa lalikizo. Moyo umekuwa baridi, all this pain got me freezing. Bado na shine, got timing every season. Mawazo nenda body kisike bitu tu ya weasel. Vision clear now, every move got a reason. Na wada sina mbwembwe, see a movie with precision. Bele sige ukinyuma, mina sukumwa na ambitions. Utu na utu zima, tofauti tunieshima. Na misha tuwa mizizi, nipo grounded kama shina. Moyo angu safi, na waza deep from the inner. Hata nikibaki kimia, bado naonekana winner. Maneno mengi ila action sound, yo slow. Now I peep the game, kimia kimia, nobody knows. Nilipo kuwa chini, wakuniona for show. Wala skulala mika, nikajijenga from the low. Yeah, I had to cut ties just to grow. Real love, fake friends exposed. Mwanzo walikuwa ndugu wakageuka kuwa foes. I kept it solid even when the love ilikuwa forced.